Yeah. With B. Don. Yeah. With B. Don.
Whoa.
Yeah.
Na kudai. Vile una move man na kudai. I love the way you do it, na die. From the way I see you, na kudai.
Na
kudai. Can't deny. You know I just need you every night. You know I just want you by my side. Baby girl, I want you to be mine. Yeah, yeah, yeah. Tanipatamta, baby girl, you so fine, ma. Baby girl, you so fine, ma. Minapenda vitu zenye we unifanyiaga pale gizani. Upendanga hizo vitu maze muzichoranga tu kwa kitabu ya siri siri huko ndani. Nobody will ever know about us. Nobody will ever know about us. Nobody will ever know about us. Yeah, yeah. Nobody will ever know about us. Never, never know about us. Nobody will ever know about us. Yeah, yeah. Vile una come to una could die. Vile una move to una could die. You know I just want you una could die. Na could die.
Na could die. Na could die. Nikiwa na yeye. Na finika nime shinda Grammy. Ameakuwa approved hadi na my granny. My wifey, my honey, mami ni msafi. Unbreakable bond ndo tunayo na ni mnoti. Lioness ukimuona jo ogopa. Another man's food, another man's poison. Jo chorea, she the one queen watoto. Ata nipea baba na mama kimoja tutawalea. Nime step up my game, mapenzi na mzoesha. Tukibone ana maua na mletea. Valentine's ni kila siku na si February. Naku die. Vile una move
die. Die,
die, die.
Vile una die.
Die, 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 die.
Naku die.
Naku die.
We've been done. Tava Dandora.
Yeah, yeah,
yeah.
Yeah.
Shout out to all my ladies.
All my ladies.
Big up.